Zaburi ya 81.
Muimbirenga waggulu Katonda amaanyi gaffe.
Muletenge eddoboozi ery'essanyu eri Katonda wa Yakobo. Mwanukulenga oluyimba, muletenge ekitaasa, ennanga ennungi era n'amadinda. Mufuwenge ekkondeere omwezi nga kyegujje guboneke, omwezi nga gwaggabogabo, ku lunaku lwaffe olutukuvu olw'embaga. Kubanga eryo ly'etteeka eri Isirayiri, ekiragiro kya Katonda wa Yakobo. Yakiteeka mu Yusufu okuba obujulirwa, bwe yabona ensi y'e Misiri gye nawulirira olulimi lw'essaamanya. Najja ekibegabega kye ku mugugu, engalo ze ne zisumattulwa mu bibbo. Wakoowoola bwe wali mu nnaku, nange ne nkuwonya, ne nkuddiramu mu kifo eky'ekyama eky'okubwatuka. Nakukemera ku mazzi ag'e Meriba. Muwulire mmwe abantu bange, nange n'abategeeza, gwe Isirayiri, singa okkiriza okumpulira. Temubenga Katonda munnaggwanga mu ggwe, so tosinzenga Katonda munnaggwanga yenna. Nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri. Yasama nnyo akamwa ko, nange n'akajjuza. Naye abantu bange tebaawulira ddoboozi lyange, so Isirayiri teyanjagala n'akatono. Nange ne mbaleka okugoberera obukakanyavu bw'omutima gwabwe, batambulirenga mu kuteesa kwabwe bo. Singa abantu bange bakkiriza okumpulira, singa Isirayiri akkiriza okutambulira mu makubo gange, nandiwangudde mangu abalabe baabwe, nandikyusizza omukono gwange kw'abo abalwana nabo. Abakyawa Mukama bandimujeemulukukidde, naye ekiseera kyabwe kyandibadde kya mirembe gyonna, era yandibaliisizza n'obugimu obw'eŋŋaano, era nandikukkusizza n'omubisi gw'enjuki oguva mu jjinja.